tell myself, Gagan Pinde, Papa Mrs. Sanda Wabes Mame. I tell myself, Gagan Pinde, Pulling Tracy, Oyen Jumbazane. I tell myself, Gagan Pinde, Papa Mrs. Sanda Wabes Mame. I tell myself, Gagan Pinde, Pulling Tracy, Oyen Jumbazane.
Jealous, isikhwele bendinaso bendithatha ifowuni yakhe ndisoloko ndijonga ukuba akho nto ndinothi nimphakamisele isandla for yona kanti ngokwenza njalo kukumnquba kwam kukumbetha kwam kukumdumbisa kukumabhyuza ebesengekho free ebesengayazi ukuba ngasikhupha njani kulo mnyomo wengonyama kuba bendimvungamela maxesha onke bendikwazi nomvalela endlini angaphumi abonakale phaya esitalatweni uthando ebenalo for yena belingagqibelekanga kuba belukhulu too much umthanda too much umntu wakho is dangerous ngicelanani ningalinge ndiphakamise isandla kwabafazi.
I tell myself ngeke ndiphinde phakamise isandla kwabesimame. I tell myself ngeke ndiphinde phula intliziyo yentombazane. I tell myself ngeke ndiphinde phakamise isandla kwabesimame. I tell myself ngeke ndiphinde phula intliziyo yentombazane.
Soloko uhleli nje unestress uyoyika uliphakuphaku ndithi ndovula umlomo akasandithembi ndondithemba ukuba mna ndiphenduke isilwane bendingafuni uba yile nto ndiyiyo qha uthando lundenzile belunzulu ludeep esitikitikini khange ndikwazi nokumkhulula naye ebesebambekile makhamandeleni engakwazi nokuphuma ndithe ndakuzibuka esipilini nandazibona njengenye injavini kodwa bendi-obsessed luthando ebe-obsessed luthando besithandana akho nto kodwa yokuba ndimbethe siso.
I tell myself ngeke ndiphinde phakamisa isandla kwabesimame. I tell myself ngeke ndiphinde phula intliziyo yentombazane. I tell myself ngeke ndiphinde phakamisa isandla kwabesimame. I tell myself ngeke ndiphinde phula intliziyo yentombazane.
Ebendinaso for yena andisazi kodwa ndicela undixelela mna naye usiphokazi singondofa silahla kokuba kumnandi sizohlala sobabini ndiyamthembisa ndiphinde phakamisa isandla ndimbethe.